again. Our Lord, be thy name. May your name always reign. Father, who art in heaven, Lord, I pray for your blessings, and I pray that you bless all my friends, all of my friends. Oh, life been life in highs and lows, but we got each other together, we stand tall. As long as you got me and I got you, nothing is ever impossible. My G, I love you. If I never tell you that I love you, my friends, I love you. If I never tell you that I love you, life is too short. You gotta know that I love you. Life is too short. Nanini ndugu bora kama sio wewe. Nani rafiki bora kama sio wewe. Nanini ndugu bora kama sio wewe. Nanini bosi bora kama sio wewe.
Basi shika kakaunti, kaunti, kakaunti. Basi bosi shika kakaunti, kaunti, kakaunti. Basi rafiki shika kakaunti, kaunti, kakaunti. Chicago County, County, Chicago County, Basi Basi Chicago.
Nikija kumiliki dosa najichanga, nikiomoka twaomoka wote. Siwezi kukukato ufata kupanga, wewe jua kwamba tuko wote. Time yoyote kinitaji weka mova, mlango wangu uko open, uko open.
Nanini ndugu bora kama sio wewe. Nani rafiki bora kama sio wewe. Nanini ndugu bora kama sio wewe. Nanini bosi bora kama sio wewe. Nanini ndugu bora kama sio wewe. Nani rafiki bora kama sio wewe. Nanini ndugu bora kama sio wewe. Nanini bosi bora kama sio wewe.
Basi Chicago County, County Otonga County. Basi bosi Chicago County, County, Kakaunti. Basi rafiki shika kakaunti, kaunti, kakaunti. Shika kakaunti, kaunti, kakaunti. Basi basi shika.
Father,